Hey, senti wo again. Mbetero firido mutabana gintebe wa bishopu wa dimba. Hey, we raise from down to high. We sing and dance for the low. It's raising of the champions. Raising of the champions. Raising of the champions. It's raising of the champions. Raising of the champion, rock. 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 Was a call from the Lord. Umusumba wa mfeje ya ulira. Ntibuli mwakali no kuchikora. Ukundunula indiga yezali zabula. Chobola babuli desemba ngatandika. Metuvera ya ntibuli mwaka. Katuza mwesubi ya batali na subi. Katuza mwamanyi ya batali na manyi. Bicho kuwadimba kwa kubulile. Kama katunda ya zakura. Apo sumitala avira yunga kuyigiriza. Hey, for us we rock. We raise champion. We rock. We raise champion. It's raising of the champions. Raising of the champions. Raising of the champions. It's raising of the champions. Raising of the champions. Raising of the champions. It's raising of the champions. Raising up the champion. Banja batandise zi business. Banja batusi sobula mukunsi. Funa chita bone penyo tule wansi. It is free waliku entrance. Yuleti wadimba kuhulide. Engerije ya tandika uka business. Mbu ya tandika nengo kana. Kaja kukambali na mutu alomulamba. Na wakumba basate abana. Abali basabiri zavavuga motoka. Yangweno ige muro. Ebyo mukama byakoze muro. Tuko yesobere yoto ige. It's raising of the champions. Raising of the champions. Raising of the champions. It's raising of the champion, rock. Raising of the champion, rock. Raising of the champion, rock. It's raising of the champion, rock. Raising of the champion, rock.